baby, won't bully over four. Oh, Bologna, but baby, won't bully over four. Tammy Lila Langambo in Akuseta. Tammy Lila Langambo in Akuseta. Oh, Bologna, send better, no gender way, poet. Oh, Bologna, won't say, won't Susan Kukunaide. Donia woke to a lie, won't I want to say. Put all them to Kabaya and Abanji. Put all them to a lie that we do them for. Put Nandi kutwa irebo duda muso sewala Mazimbe ya gaya ye tuwake balama Ni wali na ye waka Waka ni wali susa waka Waka ni wali na ye waka Waka ni wali susa waka Nenzo msado mtufwa bandi chiwani Echike maga na nirafu na sumisivwa Nende mkukumwe chiranze chika kasa Kupande joko la finger Nidio kuwembeta Nidio kutitivya, nidio kususuta, nidio kukulinga Bote nisempe rangu kwa vile vyange vinuma Basada vanje vanje baida kwe suma Abobo sente sente baida kwe pika Mokere vinje vinjolo kwendo kunemia Otaba wama tupe pende kusaba Otaba wama tupe pende kusaba Niwali na iwaka Waka niwali susa waka Waka niwali na iwaka Zanga bala bandi bembona Uye yobu zirambo zizimba nyabura Bobu lika sera woya mienge na kuko Nota kawaire kwa uloti mwita na kuwaya Nzero dibu seywe kasi maidu tikabula Bento vinje vienje irenga nkuzulamu Bento vinje vienje irenga nkuzulamu Kadoke walo ndanze jenda kujigalise Oba mdikize ne wango vya gaine Zengula inire wange toinja kwepo wa Atene situlia kumbakola kawe mubona Ni wali na iwaka Waka ni wali susa waka Waka ni wali na iwaka